No.
Yande joni termin tay sappo je studio kalangu habaruji fulfulde. Kodi jangone mono sumana mo janganta habaruji fulfulde nani koy habaruji di andan ni biyetedo Abdourahman Insar wan sariya makko tajama hande o nanganama kasu Yasin Lebbi jeego. Do mojjen tingol e darugol filla ko darto jawdi leydi men Niger député be hemre e noga e noy ko en won ko tabintinoy dum. Hande yewtere men pinno studio kalangu no dara filla sadoro man diyanto en dan tanu to region mo Zender. Abdourahman Insar won ko wete odo ni nanganodo do filla ko darto fawar jondu konda ni noddugol wi'a himbe yaade e fitinaaji sappo e nay lewru me ko jabbi dum endan sariya makko hande won ko taja hala o yofama kasu Yasin ko Lebbi jeegon kan o wada o mo jiyaadu konda fedete nda cadre to nda gadez dum wadin ko fawar joni min bandam amin noddi haldi e biyeter fawar joni Rachid Kolo lato kan horejo cadre to nda gadez o halini en wakati on yofano ko be mati
e nurandon grâce à
Dieu en jetta alla wodi do miden jetta suudi kite wondu no wada gollal mun handiri ndu wala no tokiti lamu jondo minen hunde jama ko non ta amin e fedde amin witende cadre dem kambe democratie leydi Niger miden jetta suudi kite ndu sanne wondu do jonde horem fa hande min durwa fata lamu hande ngu to wino toldo dotto e suudi kite leydi mento kite o wodi sanne gan kasu on o wado tana dunna Yasin dum wodi jiji on wadi golle mu miden jetta den sanne
c'est nous l'en félicitons
député be hembre noga en kay won ko tabintinoyi lawol hono kojol moñintingol faawar jondu konna filla arzuku hono ko han golle dumnaade sappo jeddi ko wi'a moñintine faawa dum endang chapantata won ko yarra waaki dum won ko watto enda suudu sawara député be wadi ko faande min andan o wiide ni ha itande hikkale Niger goldi tanani e milliarduji ujunere e milliarduji keme jeetati chapa e milioji keme jeetati chapande joy e joy e ujunaji chapande jeegom e je chapande jeddi e didi nene dum wonno ko hisa ceede men en wuro nene ne kay beede kay hon ko golondo non e milliard chapande e nay sabrawne wadana milliarduji ujunere e milliard ujunere e milliarduji keme jeetati e jeenay e milioji keme nay chapande jeenay nene hikkado milliarduji ujunere keme jeetati e chapande joy e joy nene ne ka dum waddi ko fawar joni kanko Hassou Massaoudou Kawjido hon fawar joni article de Niger e le halka wad o wi dum du konda wonnana e do filla ko darto himbe kem taton laati be ni ko jama gam batta yat tewtode jawndi enda har filla ko darto lawo doñaku e der leydi Niger seket nene ko haali kanko Hassou Massaoudou wakkat dum wonnande enda adam da waccin tawa don kanyum hoji hala makko.
Les préoccupations en termes de recettes, c'est que
do filla kawrul jawdi leydi gollirteni min kebi milliarduji sappo e jeegom di leydi Italy hukki gam wallirde leydi Niger min jewtinake min mojjini sigil amin fu famin kebi to min buutirta milliarduji jeenay milliarduji las e joyi buutiri sappo e joyi gom gari beedi der majjun ni milliarduji jeenay goni di leydi meden haani durwa luttina no wodi milliarduji sappo e jeegom gom kanudi gatte do labi nyamri e dungu hikkagu dum du waddi ko der sigila o milliarduji tati gattoyte nyamri sode gam mangajaji OPVN milliarduji jeegom gatte engrais sode milliarduji joyi kan en du gatte awdiri sode gam remobe kulle de fu gadi o gomnati wadi sigila yewtinaade mojjina laabi kawrul jawdi gollirteni hitani hikkade
a fait cette proposition de loi de finances rectificative
do doggu dara majju fusumana sanda député gondo groupe Zanzan Lumana be ngala do lamu o wi dun do ko hala dun halaji non dum wawata latade caggal majjudu sumana sanda be yetti wiide ke hono kulle ko han laato sakkulo bibbe leydi Niger inda ha nder majju en kettinano
dès au départ dans le cadre du vote
illu e fuddade le cubaki lawa lamu arano ngol mi miccitini be do ceede ittade de suudu assemblée gollirta dem dun do min kala ni be hunde ko suuli bibbe leydi Niger dum wala no watte kunta misali hana ko darta filla sigilaki ndungu gam leydi kettunugo hojani ni be aadi hokkude ni be tonuji angre ko birginta ujinaji hamre leydi meden Niger milioji chapande nay itti gam choggo angre minen dum min bi hunde fuko watte le leydi fun hani sigile forward hana kondata filla audiri miliyar goto woni ko leydi ndi ittani tawidu miliyaruji jeetati hani watte ko kata nimbe audiri ko hejjete dun dogal leydi kettundi gom adake e waddande nimbe denne ceede ko leydi gollirta ittanaade hitande hana rafike jaran goddum yejito heba nimbe
mo allons souffrir de telles insuffisances.
Kenyang on nanino minister kawjido no farjo jambal limbe nyawti gujji docteur ED Iliasu Maynasara o tabintinawi nanantini gonno waddo filawi ama safari yi ama no jilo di boda di himbe gonno gat tugal gam batti hisude menajit on enda leedi men Niger dum wadi ko hande men jeeyi min landu ke mitedo no sarus mitedo lampex lati kanyum woni ko jewta safari di enda e wodde majji der leedi di enda kero leedi di fu du kondanni wonna e do fille ko darto on directeur général kawjido no kurne nan woni Idrissa Isiaka Dubu o halanimi o wi o hebata wiide hono fu e do majjum hande de endan ni faware jondu kondanni hono e do lawol goto gol do fille lumaku ton enda pharmacie ji din endan ko dardi do safareji safare no lati den andi du kero leedi afrique fun don yi'a tampir majjum rahilatu subhanahu hauri habaruji di min pirsi fulfulde
safareji fewreji no tiidi neddo sendo diradi e gogaji din ko buri hewde de kebeta kena der safareji pabbe nawdum bandu e safareji gom hanono suudu taykaagi gom haaliri dum safareji gadoji milioji hemre e sappo e tati latiidi no bawi gaddani bandu gacce nanga der lewru septembre itane duubi ujunaji didi e sappo e jeegom der leydi Nigeria, Benin, Kenya e Togo ceede majji ummoita kona miliyaruji woronje e nay ceede sefa fedde duniyaru hawjini cellal himbe itane duubi ujunaji didi e sappo e tati singi sigila gom ko watta dum yewtinake gadol safareji e labi nannul majji der leede gam hadude safareji fewreji di nanne itane duubi ujunaji didi e sappo e nay leede laso do hemre tanke bi singi fedde hawjoto na yewtinaki ki do Niger minister kawjido cellal bandu wi'i tarsinto durwa ko watta ir safareji di cuutama itta der safareji gongaji din di kadedu di nanne labi adedu ko watta dum hadi nannul majji der leedi meden sarusi lanspex halfina yewtinaki ki
namantara gaccaka ali nyalli nenne caggal majjon du hono ko darto lekkoliji e leedi men Niger non no yara caggal hono faande murtereji janginobe ko wadi e lebbi lebbi ni enda ko sakiti dum dun sabi subako enda min jemi ndaru lekkoliji enda non yardo enda gal nyemey dum nenne ka sembe ketnono no Omar Hamma ko firtunto en habaru
duudal jangirde pamare badide filago gallure nyamey no don janga kan woni ko lekkol banga bana goobo tatabo e nayabo mo komini joyabo mo nyamey on yeruduno abdu dawda horejo on wiri illu fuddam hitande ba ko janginobe ngadi murtereji hadayi jangama subako e ngar kamil le jangirde de sukabe no don janga ba ko dum du murtereji gonno tawa le lokkoloji gondi chaka gallure den misali der lekkol amerije bo dal jangirde den fu no mabbe ba jardin d'enfant sukabe famabe jangirde kan horejo jangirde den wi'i min ko murtere de fedde cause et sina sabende no tokkita an konata le jangirde cgdm sukabe be ngatta tewteru ben fu kantido ko buron diral ko lebbi jegom chakitide den den powtiri ko lebbi tati dun sappo e jo lewru jeun woni ko dun wadayte horejo cs founde mario goabo on mutari ibrahim wi'i ko sigila jande on timminama
non wontiri caggal majjon du france yaran harato enda ni sawara mawdo mo duniyaru kawjedo filo ndena gudo jojjinde fedde sogeji lede balebe e druidobe e himbe gollobe do filo ko darto jahadi dum du kondani faawar jon du en yittinobe hara ko darto himbe diwtotoɓe himɓe no yardu kono koyde drogue leydi warde leydi ndenne ne ka fedde nde durota le sahel o enda illu lewru mars ko ƴaɓɓi ɗum enda hono fawar joni fedde sahel leyɗe joyyi ɗum wonno mali mauritanie niger tchad e yaade burkina faso ka en wona ko tewtetawi ɗum waɗama fa ɗum woɗi tarnan fude ahmed tefi habaru o enda fa woɗi ñalli ali firtina en paamen ɗum fa wona
du filla wallirde leyɗe tawaɗe nder fedde durwi doore bombe indirade G5 Sahel leydi France wi'i walliran sogeji ujunaji jo kawre gam durugo bani ko altine bittido o ministriibe hawjibe filla leyde mu leyde yasin wakkati kawruno ton bamako gadana filla hawrude sogeji ujunaji sappo leydi Mali du woni todi jaroyte sogeji di kawroitake e sogeji minisma ujunaji sappo didi din ardagal majji du no ferudiri Ibrahim Yakuba ministre kawjido filla leydi Niger e leyde yasin wakkati wonno ton leydi Mali o wi'i ko fedde G5 Sahel de no watti gok hokka ko yaade timmode lewru juin du fedde leyde duniyaru hokkan lawol ko watta fedde G5 Sahel de hebi sogeji di Frederica Mogherini tawado do inde fedde leyde Touba ko be wi'i ko fedde mu en wallira milioji woygu cede euro François Delattre tawado do inde leydi France der fedde leyde duniyaru du wi'i kan en bawa acci leyde Sahel de lato duwarde to bombe gatta gidale mu
nawontir nene ne kayni har filla ko darto dilla wambe ni to enen der region mo tawa nono gouverneur enda ambiyetedo Moussa Abdourahmane andini wiide ke ko watta sappo mabbe tawama no mayi dum du konnan ni gambe ngadi laabi pirtordi ciagal ko be kada to korgol agadez gol enda nene hunno latindu konnan himbe maybe du konnan tawam barew no goni endere mabbe fawarjo ni hono ko darto hono fawarjo du konnan hakkun leydi Niger kany e fanden hono sarusmita Africa ka en konnan kiti wona hakkunde mabbe ko hanno wade jeego lewru nun gonde der mum yarama dartonde sappo e tati mudum dum watna to en Nanterre leydi France ciagal be ngadin du konnan ni sariyaji no kuje kewde hara o haada en ni e ko nandi e mudum fa be darbe kewta hono lawlo majjum min micinta on ni konnan ni faande Africa ro enda leydi Niger hokkay nabe na be ngada gollal ko darto filla hono ko wete passeport dum ne kay ni gollal gal heba wadir no wodiri joni hakkunde mabbe poda gon heddi fa hande
Studio Kalangu
Der Gallu Nyemey
Do Radio Alternative
Lamba Chapande Jenay e Jenay Topere Enay FM
Do Radio Amfani
Lamba Hembere FM
Maina Sorua
Do Radio Mangari
Lamba Chapande Jenay e Joy Topere Go FM
Birni Ngaore
Do Radio Marhaba
Lamba Chapande Jenay e Joy Topere Go FM
Dolbel
Do Radio Gorwal FM
Lamba Chapande Jenay e Joy Topere Go FM
Sai
Do Voix de la Tapoa
Lamba Chapande Jenay e Jenay FM
Mayayi
Do Radio Anuri
Lamba Chapande Jenay e Jenay FM
Tamaske
Do Muriar Karkara
Lamba Chapande Jenay e Jetati FM
Buza
Do Radio Takarkara
Lamba Chapande Jenay e Jenay FM
Magaria
Do Radio Kitari
Lamba Hembere Go Topere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu
Nawantir yewtere meɗe hande no ndara filla to enen tanuttu kandu tawrama sadorama ndiyam dum du konna ni hunno ko lati ko boyto enda jondu kon wadu be tekki sabo wadi jon ko watto lebbi jeego ni enna ko lati himbe tandube enna no jogi bidoje en tewta ndiyam nokkuje fu amma ko beydi dum woni hande de enda hono dampa mabbe mo be gorduno enda ni kandu kondan dampa tati goto enda boni ko bondu kondan wari beyditi ka senda ni sadorama on enda bandimin Boubacar Mamoudou Yaro heba ni habaruji di enda min pirte fulfulde
himbe ujunaji laso enayo tawa der wuro tanu eterde diyam millimetre cube ujunere e keme jeegom be kaaja nyalomo de guleki wadi dum buranno tajol hite kuran o no beyda sadormaji mabbe sanne gande hite wala e kebata dam der wakkati mo tawaden der mum o sey himbe jehi der kogol mairie gendarmerie na lokoliji ko be keba diyam nani ko Ousmane Sabra directeur local tanu Hamiden wiini
kay il vient chercher l'eau
deni be ngari filade ndiya ibe kada janginobe worbe robe ben wadde golle mum dida bengel worobe filon diyan no kada sukabe ben njaran diyam no jidiri tata bengel yaha no warta torkoje mabbe no hada min wadde golle na yabengel be kadi min wadde kaliki
de chat e wala hawli kodan hebu de dan hebake du seni neddo hakkilo dam sanne hanano Abdullahi Sidi Lamine tawado der bangere nyalwa haliri dum
sene ne jengi to pompion gol ko heba ndiyam seni do ndiyam dan wari on kabini gine jumo dundu sai ndo monti min ba kapta lotade na ko mi dan buita gineji ko ndiyam dan filorte der lewru suumay ndudon no yottano ni aba e rafilaba
saris kam da tender ligene
kan wallirde himbe meritanu watti lore adore litriji ndiyam ujunaji sappo e didi waddana himbe ndiyam ko watta kumtari nani ko Amadou Sadiani Bunya ardido saper
Les autorités communales ont
fait. Orebe komin on ngati do inde bibbe wurongo si tarne diam ko jo litreji ujunaji sappo e didi ko hisin himbe wurongo tarande nangude nyalande hande de miden tawa le balde sappo e didi amin e golle nyaloma fu labe didi denne cede fu gattade ko golle de wade fu komin on hoji tetenge mo
di en charge par la commune
perfectanut himbe mu bii ko kan en no tefude no wade fu ga hebude mosola sa dornan dam joni sayni himbe munya
do do hono ko habru himbe fulfultili assalamu alaikum balante jamwali